I still kiss, baby.
Spend money on the truck, yeah.
Check it. Kipenda choro ulanya mambichi, baby. And nobody knows that you are down for me, baby.
Baby, ni ruso ni deke. Nisi chekwe, iwe kwangu mi mateke. Tuwe sote. Kila mara kili yangu wewe tu. Umenifanya nimezama mwenzio. Kila mara kili yangu wewe tu. Umenifanya nimezama mwenzio.
The way that I know, the thing that you do, the way I love you, baby you know. Kufanya ni kusam, wakami ni kushushida. Nisipenda kimatara.
Nusu kaput, umenipiga nusu kaput. Nusu kaput, umenipiga nusu kaput.
Honey boy, alamba, alamba. Tamu tamu katoa maganda. Kuma kibanda, misamba. Makalete kabunja kitanda. Kanite Kenya, te Kenya. Mina pekenya, pekenya.
Aye, mina pekenya.
Kucho kuru kucho.
Aye,
kugani kiruboto.
Aye,
njoni kupe burunguto.
Aye,
mekwa kuzumbu kuku.
Aye,
kila mara kili yangu wewe tu. Umenifanya nimezama mwenzio. Kila mara kili yangu wewe tu. Umenifanya nimezama mwenzio.
That I do, the thing that you do, the way I love you, baby you know. Kufanya ni kusam, wakami ni kushushida. Nisipenda kimatara.
Nusu kaput, umenipiga nusu kaput. Nusu kaput, umenipiga nusu kaput.
Baby you know, the way that I do, the thing that you do, we I love you, baby you know. Kufanya ni kusam, wakami ni kushushida. Nisipenda kimatara.
The Mix Killer.